Ngenyaniso sinombulelo kuThixo ukuba singaba namava ngayo le mihla sonke. Kwaye ukuba uziva ngale ndlela ndiziva ngayo, ngoko sinomnqweno onzulu kakhulu ngaphakathi kwethu kuba sibe namava kunye noThixo. Basithi ngenyaniso sibe namava malunga nokuba asikho lapha kuphela kodwa siyakwamkela oko uThixo angakuthembisanga kuphela kodwa oko athe wanikisa ngako. Sifumana izithembiso kumnqophiso omdala, kumnqophiso omtsha ziye zaba yinyaniso. Kwaye sifuna uThixo bazithile olula isandla sakhe ukuze asindise, aphilise, azasikelele. Izolo ngokuhlwa emva komhlangano ndiye ndava ubungqina obumangalisayo malunga nokwenzekileyo kwicawa edlulileyo eZurich, ukusikelelwa komntwana. Ndiyakhumbula nje oko ke kwafika isibini phaya apho bengekho mntu obaziyo singatsho bezonikela ngomntwana wabo ukuba abantwana babo basikelelwe. Ekusikelelweni kwabantwana ndiye ndabathandazela nabazali okunjalo kodwa ndingazi uba kwenzekani. Izolo ngokuhlwa ndiye ndava ukuba uThixo uncede usapho lonke, umtshato ubuphantse uphela. UThixo wabanika isiqalo esitsha ngendlela emangalisayo. Sinqwenela ukuba uThixo angazityhila kwakhona namhlanje ngoko sive ubungqina obubaluleke kakhulu bento uThixo ayenzele umzana uGabriel. Ndiyakholwa ukuba eminye imimangaliso emikhulu yempiliso esithe sayiva kwiminyaka emininzi, andazi kakuhle ibali ukuba ndilixele apha, kodwa ka uba ndisazi uba isifo somhlaza besiphantsi kwemiphunga uqhaqho lwalungenzeki. Kwaye into ebiqhubeka kwiminyaka emibini edlulileyo kuphela nje ngabambalwa ebebeqhagamshelwana nomzana wethu nodade, ukwenza ibali elide libe lifutshane apho oogqirha babone ukuba kusekho themba. UThixo ngenyaniso uye waphilisa. Ngoku akusekho mlando wasifo somhlaza oshiyekileyo. Siyabulela kuThixo. Ngako oku imithandazo emininzi iphakamile yaya kwitrone kaThixo. Ndiyakholwa nomzana uBranham angagqibe umzalwana angangqina kuko okuba uye wathwalwa imithandazo, kodwa impiliso yena yenziwa nguThixo. Imithandazo siye sibeke phambi kwenkosi kwakhona nakwakhona. Akekho othembele enkosini uya kuhlazeka. Ungcono ukuba uthembe uThixo kuyo yonke imeko. Mhlawumbi sava iinkcukacha ezipheleleyo emveni kwexesha. Sekunjalo ke siyavuya ukuba inkosi ithe yazibonakalisa ukuba iyiyo. Njengoba usazi singafunda eBhayibhileni oko inkosi ikwenzileyo. Ngokunjalo singakufunda oko uThixo akwenzileyo kwincwadi yezenzo naphayana kwiileta. Kodwa eli ibilixesha elide kakhulu, kuyamangalisa xa sinokungqina uba inkosi yenza izinto ezinkulu namhla ngaphakathi kuwe, ngaphakathi kum, ngaphakathi kwethu. Ukuba akake njinjalo akekho umntu ekumele acaphuke kum, kodwa tshilo nje ngokufutshane uba uThixo sele enze izinto ezinkulu ngalo lungiselo lukamzana uBranham. Yayingengomntu owakwenzayo oko, yayinguThixo. Xa sicinga ngemihla abapostile, ingaba ucinga uba yayisisithunzi sikaPetros? Ngawaphi amandla anoba kwisithunzi sikaPetros? Yayintoni? Yayilukholo lwabo ababeqinisekile bengaphakathi uba xa le ndoda yakwaThixo idlula ngale ndlela, uThixo uzawudlula kunye naye. Xa uThixo edlula kunye naye nempilisi iyafika ukunjalo, kwaye kwenzeka. Yayingeyotshefu kaPaulus eyinamandla athile, yayilukholo lwabo abazithabathayo bazisa kwabagulayo bekholo ukuba lena indoda yakwaThixo othe wosula umbilo wakhe, babeka ezitshefu nala malaphu. Yabona ke amadimoni akhutshwa. Amadimoni ayikhutshwa kubani? Amadimoni ayikhutshwa yitshefu eyayinombilo kuyo. Ngoqinisekileyo, hayi, kodwa kwimbeko le abantu babenayo kuThixo nokuqiniseka kwabo, ukholo ebukhoneni bukaThixo kuzisa umangaliso. Kwaye kuba ngoko siyamkela, siyamamkela umntu athunywe nguThixo noba ngubani, yazi soloko ibubunzima obukhulu obo. Awunokholisa omnye umntu uphinde ukholise omnye, akunokwenzeka. Akunokwenzeka uba umkhonzi kaThixo akholise bonke abantu. Kwaye ngiqinisekile uba nanamhlanje ikhona imigca eyahlukileyo yengcinga phakathi kwethu. Abanye banqwenela uba oku kungathethwa kakhulu ngomzana uBranham. Andiyazi abanye banqwenela ntoni. Andinokwenza ngokweminqweno, ndifuna uba lapha ukuba ndizokhonza iNkosi ndingekho sekunyanzelweni okuthile apho kumele ndanelise umntu. Ndifuna ukwanelisa uThixo. Paulus ubhala kumaGalati isahluko sokuqala umqolo weshumi uthi, ukuba ngoko bendizama ukukholisa abantu bendiyawube andinguye umkhonzi kaKristu. Yenyaniso akunokwenzeka ukuba ukholise bonke abantu. Kwabanye kuthuleke kakhulu, kwabanye kuyangxola, abanye bakhathala xa wonke umntu ethandaza, abanye abanangxaki noko. Liyawushiyeka lolo hlobo kude kube sekupheleni. Kodwa masiqaphele ukuba singahluthwa iintsikelelo ngenxa yezinto ezingabalulekanga nakanye. Ukuba sivumelana ntoni na ukuba isifake engxakini, iintsikelelo semkile, kumele inyaniso sizithabathe zonke izinto ngendlela eziza ngayo, sizamkele ngovuyo. KwaPaulus wayathi pha emva phayana, ulwazi lethu sazi ngokwayinxenye, nantoni esiyenzayo siyenzela uThixo, siyenza ngokuyinxenye, nguThixo yedwa ke onokunika ukugqibelela. Siyakhona ukuba yonke into evela kuThixo igqibelele, kwaye kunjalo siyakhona uba kweli xesha sithe ngenyaniso samkela isitshilelo esigqibeleleyo sentando kaThixo nelizwi. Zange labakhona ixesha apho icebo likaThixo losindiso lithe labakude kakhulu, lavuleka laphezulu lanzulu ngokuphelela kwalo nje. Kwimboniselo esinayo namhlanje, kodwa oku zakwenzeke ngenxa yethu ayiko kwenza kwakho nokwami kuba ngoku siphilile ixesha lilungile kulondo uThixo uvumela yonke into yenzeke ngokwecebo lakhe yilondo asinako asinakuncunya nganto ngendlela esinocinga ngayo kodwa senzelwe inyweba nje kwaukuba siphile ngoku sasikhona isizukulwana ekuzeni kokuqala kaKristu kubani wayenokunceda ukuba babephila ngela xesha babone bave into eyayisenzeka namhlanje sinayo thina loo nyweba masiyibulele sibulele uba uThixo usinike ubabalo loba sibe semhlabeni ngoku kwaye nditsho apha uba inkosi ibindibuzile kwixesha elithile njengomzana uBrenham owatshoyo uba ndingathanda ukuphila kweliphi ixesha emhlabeni bendinganyula eli xesha kanye lelona xesha balulekileyo linomngcipheko kunjalo elikhohlakeleyo kodwa ngokunjalo lixesha linobuqaqawuli kule ntseni siyawujongana nento emalunga nentlawulelo yethu kunye nengcinga entliziyweni zethu zokuba uThixo ngawo umoya wakhe uthabathile izwi alenze ukuba libe sisiphile isitshilelo esiphilileyo kuyo yonke inhliziyo ukuba akushiyeki ilulwazi nje kodwa ukuba ingaba sisitshilelo kwaye ngokunjalo ibe ngamava phamba sifunde izibhalo ndiyacela ukuba sime ngeenyawo simele umthandazo bawethu osemazulwini siyakubulela ngeentliziyo zethu ngayo inyweba yokuba sihlangane apha namhla Nkosi ethandekayo ayiko kwenza kwethu kodwa lubabalo lwakho ubabalo olokuba sisindisiwe sibona nje ukukhanya ngenxa yobabalo isithilelo selizwi lakho igama lakho intando yakho kuba singazamkela zonke ezi zinto ndiyandibulela ukunjalo ngazo iimpiliso ezimangazisayo neentsikelelo kwaye ndiyandibuza Nkosi ethandekayo ngalo ilizwi lakho xebe ndiyacela Nkosi uba ngalizwi lakho uzise ukholo olufaneleyo ukuze imimangaliso yenzeke apha namhla imimangaliso yosindiso entlangulo nempiliso Nkosi uvakaliso lobupostile malulandelwe lukhatshwe ligunya lobupostile olule isandla sakho usolule namhla usolule ngoku uvumele imiqondiso nezimanga zenzeke uzungqinele ukuba oko kwenzeke eCalvary kuyinyaniso siyakubulela wena ubethelelweyo wena owavukayo Nkosi yethu Thixo wethu msindisi ndiyacela kwakhona uba uze kweli gumbi ube khona ungcwalise impembelelo ungcwalise igumbi imilebe intliziyo indlebe othixo mayibe ngumhlangano ebukhoneni bakho Nkosi ethandekayo ndiyakudumisa ndikubulela ngoba sele wenze izinto ezinkulu usenzela thina kwaye useza ukwenza ezinkulu umisa ngoku nonke nina nigulayo nonke nina nivubunzima Nkosi apho gqirha bangakwazi ukunceda khona wena unako uyinkosi yetu wena inyanga yetu siyakholwa sithembe kuwe kwaye siyakubona amandla akho esebenza udumo uzuko malubekho kuwe Thixo uSomandla egameni likaYesu Kristu inkosi yethu amen.
I would like to read from Hebrews 10.
Ningachupha phansi.
Hebrews 10.
Tanufunda kumaibheri sahluko seshumi, kumaibheri sahluko seshumi.
It has been written down.
Abapostile bakwenza kwacaca kwilethe kuya kumaibheri. Kuye kwabhalwa phansi. Malunga nenhlawulelo yethu.
And every priest
kumaibheri sahluko seshumi umqolo weshumi nanye.
And offering oftentimes the same sacrifices.
Onke ke ongumbingeleli uma ukunena imihla ngemihla ibusa wasondeza futhi kwawo naloo madini angenako nakanye ukususa isono.
One sacrifice for sins forever.
Kodwa yena lo esondeze idini lalinye ngenxa yezono usuke wahlala phansi ngasekunene kukaThixo ngokungapheliyo okoko ogqibelelinde ukuba zide iintshaba zakhe zenziwe isihlalo seenyawo zakhe kude kube lapha elizwi elimangalisayo uthe wakuphumelelisa kwaye akadingi uba akwenze okwesibini wayenokuhlala phantsi wayenokuphumla kumsebenzi wentlawulelo uyaqaphela nje ngendlela akwenzeka ngayo kuwe nakum egolgotha wakhala kugqityiwe kume esingakholwa singabanamava ngako kwenzeka kukanye kwakubo bonke kwenzekela wena kwenzekela nam nabani ukwamkelayo kungokholo uyancedeka ngenyaniso uyancedeka ngela thuba ayikho into engaphezulu kunale yenzeka kuthi ngoko uba sibe nokungakholwa enkosini singayikholwa nento ayenzileyo yanguthixo angaphumelela namhla ekusinikeni ukholo lunjalo lweBhayibhile ukuze izinto ezinkulu zenzeke apha asidingi indoda enkulu yakwaThixo apha sidinga nje uThixo omkhulu othe wazitshila kuthi kwaye ukuze kwenzeke oku kumele kuthethe into enye kwakhona nakwakhona ukuba ninokukholwa inkosi yabuze wayengaba niyakholwa na ukuba ndingakwenzela oku yayilulo kwaye iselula ukholo hayi ukholo olutywilayo emanzini kodwa ukholo olufunyane elizwini likaThixo luyibambe njenge-enkili izithembiso ezithe zaphantse zaba yinyaniso Thixo akayi kukwenza kuqala sele kwenzile wahlatywa ngenxa yezikrexo zethu watyunyuzwa njengenxa yobugwenxa bethu isohlwayo sabekwa phezu kwakhe ukuze abe noxolo kwaye ngawo amanxeba akhe siphilisiwe asiyiku kodwa sele sinjalo safuna umqolo weshumi nesibini kwakhona kodwa le ndoda emva kuba ithe abingelela idini kwakanye ngonaphakathi wahlala ngasekunene kukaThixo ngokungapheliyo okokugqibela elinde ukuba zide iintshaba zakhe zenziwe isihlalo seenyawo zakhe kuba ngamnikelo mnye ubenzele ubenze bagqibelela ngokungapheliyo abangcwaliswayo.
And perhaps we are among them who ask themselves, will I be perfect?
Bakhona abantu mhlawumbi siphakathi kwabo abazibuzayo ukuba ingaba ndiya kugqibelela na, ndineni ngoba ezilungileyo kuwe, nina sele nigqibelele, ingaba ufundile oku kakuhle, ingaba sikwamkele ngokholo uba kuthetha ukuthini ngokusindiso lwethu, ayingomsebenzi oncitywangcityiweyo. Naxa sithi sibe namava ngayo phana, usindiso sisiphe esipheleleyo sosindiso lukaThixo, sobabalo lukaThixo, sihlanguliwe ngayo iGolgotha. Uxolelo, ubabalo, usindiso, sithe samkela yonke into ebesiyidinga kwaye sithe senziwa sagqibelela ngona phakathi. Ndiyakholwa uba ziindaba ezilungile ezi kuthi sonke. Ingaba kubhalwanga ukuba lowo waqala umsebenzi olungile ngaphakathi kwenu uyakugqiba. Zingaphi izibhalo? Ingaba oko akuzisivuyo? Ingaba oko akuzisizi ngqiniseko yokholo? Ngoko siqonde xa kubhaliwe akuxhomekekanga kwintando yomntu okanye kwinzame, kodwa kwinceba kaThixo. Kwaye uThixo ke nenceba kuthi, uThixo ko enobabalo kuthi, zange zame wakwenza. Abantu bathanda ukuzama ukulinga. IGolgotha yayingeyo ndawo yokulinga. IGolgotha yayingumsebenzi wentlawulelo kanye kubo bonke, hayi ukuzama ubone uba kokwenzeka okanye akuzukwenzeka. Umsebenzi wendalo yayingumsebenzi entlawulelo nje ngoba indalo yavela ngokwayo. Ngako oko uThixo akwenzileyo kunjalo ke nakwintlawulelo sihlanguliwe emehlweni kaThixo. Ibandla linambimbi anakusolwa embathe ilinene cikizekileyo emisebenzi yabangcwele. Ngokugqibeleleyo bonaliswa ngokomfanekiso kaYesu Kristu unyana kaThixo, wambatha isimo somntu ukuze akwazi ukumbatha okaThixo ngokulula nje kuyongezeleka ixesha kanye nakwakhona xa siqaphela uba inkosi yethu yaba ngumntu ifunyanwa kudidi olunjengomntu ukuze kuthi ngaye sibe nalo ithuba loba sibe ngonyana neentombi zikaThixo abagqibeleleyo ngonaphakathi. Ndiyavuya enkosini kuba kavelisanga msebenzi oncitywangcityiweyo kuphela kugqibelelo kunokuze kugqibeleleni. Kwa uThixo usinikile, usinike usindiso olupheleleyo. Noxa njengoba nditshilo ngaphambili siba namava amancane abathile, ngokunjalo kube kusadingeka ukuba silinde guqulwe imizimbo yethu, masibambelele elukholweni ukuba inguquko yemiphefumlo yethu wena uhlala entliziyweni zethu, bangaphi kuthi abaye balindele into eyenzeke kuthi xa ilizwi lushunyayela. Amen, amen. Yindlela ekumele kube yiyo leyo. Xa khona umntu ozayo nje alindele intshumayelo namandla uba ishunyayelwe, mhlawumbi kuba njalo okanye kuzuba njalo. Kodwa okuya ayinobakho kuphela kwamathemba ethu. Silindele ntoni kuThixo kule nkonzo namhla? Hayi uba silindele intshumayelo evuthayo, kodwa uThixo uya kwenzelani wena namhla? Ingaba ulindele uThixo ba kwenzele ntoni? Ndizawuqhubeka ndifunda mhlawumbi uverse 14 kwakhona, mhlawumbi namkanyana, kuba ngamnikelo mnye uthe wabenza bagqibelela ngonaphakathi abangcwaliswayo. Apho umoya ngcwele ilingqina uthi, ngokuba emva uba etshilo ngaphambili balongo umnqophiso endiyakwenza kunye nabo emva kwalo mihla, itsho iNkosi. Ndiyakubeka imithetho yam entliziyweni zabo, ezinqundeni zabo ndikubhale. Emva koko izono nokukrexa ndingabisa kukhumbula. Ngoku apho khona intlawulelo yakho oku, akusekho mbingelelo wasono. Ewe, balufumene uxolo. Le yayinjongo yokufa kwaseGolgotha. Uxolelo kumele kwamkelwe sele sinikiwe nguThixo. Ngoku kumele kwamkelwe nguwe okanye ndim okanye sithi, masivuye uba uThixo uhlangulile kwaye ngenyaniso uthe waxolelwa zonke izono kungekho mntu ukhumbula nasinye isikrekqo khona mnye kuthi odinga uba sithobe iintloko zethu. Ewe, sife isiqaqa phantsi komthwalo, kodwa chase noko uThixo usiphakamisile kwaye ninokuvuya nimikuzuko ngokhona, ngoba okakwenzileyo. Ndithanda ufunda kumaHebhere isahluko setoba qolo amashumi amabini anesibhozo, kumaHebhere isahluko setoba. Ewe, mhlawumbi umqolo wokugqibela. Ewe, ungena kakuhle.
And unto them that look for him shall he appear the second time without sin.
Ngokunjalo uKristu esondezwe kwaba kanye ukuba sithwale asuse isono sabaninzi, uyakuthi okwesibini ngaphandle kwesono abonakale kwawo bamlindileyo ezisa usindiso. Weza kakanye ubasuse sono. Ukubuya kwakhe kuya kuba kwabo izono zasuswayo eCalvary, kwaye silinde ukubuya kaYesu Kristu, hayi uba sizithwalise umthwalo wesono, kodwa njengabahlanguliweyo, njengabakhululiweyo, njengabanikelwe eNkosini, abazivumelayo ngokunjalo ukuba bangcwaliswe ngalo ilizwi lenyaniso nangomoya, ngokuba bungekho ubungcwela ke umntu akuyibona iNkosi. Mandifunde kumaHebhere isahluko sesixhenxe umqolo wamashumi amabini anesibini. KumaHebhere isahluko sesixhenxe umqolo wamashumi amabini anesibini.
And they truly were many priests.
Ngangoko ke uYesu waba ngummeli wona ulungileyo umnqophiso.
But this man,
bathe bona ababingeleli baba baninzi ngenxa yokuba
has an unchangeable priesthood.
Bathe bona ababingeleli baba baninzi ngenxa yokuba ukufa kwakungavumi ukuba bahlale behleli, ke nangenxa yokuba ehleli ngonaphakade unobubingeleli obungenakudlula, ngoko unako nokubasindisa kanye abo bezayo ngaye kuThixo, ehlala ehleli nje ukuba abathethelele.
Since Christ, nothing has changed.
Sukela ukuba Aaron Oko kwabakho tshintsho, omnye uhamba, omnye wafika. Sukela kuKristu ayikho into etshintshileyo, akekho ohambayo, akekho
ozayo.
Weza njengesiqiniseko somnqophiso ongcono njengoba kubhaliwe apha. Ayikho into etshintshayo nakanye. Apha kushiyeka ingumbingeleli ngokokukaMelkizedeke. WayenguMelkizedeke ukumkani weSalem. Akekho omnye ngaphandle kwakhe. Ukumkani woxolo. Singafunda ngakho kumaHebhere isahluko sesixhenxe umqolo wokuqala. Sibuye lapha kulo mqolo
apha.
Ngoko unako ukubasindisa bonke abeza kuThixo ngaye. Jonga. Sinokushumayela kuphela ilizwi. Asinokulamlela nto. Mnye uThixo. Mnye umlamleli phakathi koThixo nabantu. Umntu uKristu Yesu. Ukulamlela sele kwenzekile. Ubunye bukaThixo noluntu selwenzekile. Sixolelanisiwe kunye noThixo. Masingakujongi kwethu. Masijonge enkosini. Ndithanda ufunda ukukhawuleza izibhalo ezimbalwa ukuba ndinibonise ukuba idini eligqibeleyo linyanzelekile ukuze liphumelelise umsebenzi ogqibeleyo wentlawulelo. Funda kuLeviticus sahluko samashumi amabini anesibini. Leviticus sahluko samashumi amabini anesibini qolo leshumi elinethoba. Uthi ukuze imifanekiso womnqophiso omdala isithunzi sifumana kokutsha ukuzaliseka. ILeviticus sahluko samashumi amabini anesibini qolo leshumi elinethoba. Uthi ukuze unikholekise ube liduna eligqibeleleyo lasezinkomeni nokuba lelasezigusheni nasezibhokhweni. Into zonke ezinesiphako ize ningazisondezi ngokuba azisayi kunikholekisa. Omnye angaqhubeka afunde, kodwa inye into enikumdla kulo mxholo. Gqibelela kuvela ekugqibeleleni kuphela. Sinokuba ngabangenabala ngaye lo wayengenabala. Manifunde incwadi yokuqala kuPetros sahluko sokuqala kulo mxholo. Incwadi yokuqala kuPetros sahluko sokuqala umxholo eshumi nesibhozo. Incwadi yokuqala kuPetros sahluko sokuqala umxholo eshumi nesibhozo.
Received by tradition from your fathers.
Nisazi nje ukuba nihlawulelwanga nikhululwe ngezinto ezinokonaka osilivere nogolide kuyo ihambo yenu engento enayinikelwayo ngoyihlo. Kwakungegazi elinqabileyo likaKristu njengemvana engenabala engenambimbi. Wayengenakuba natyala. Wayengenalo kwakungenzeki. Kwakumele ube kugqibelela. Kwakuphaya. Kugqibelela kuphela okunovela ekugqibeleleni. Ndiqhubeka ndifunde. Owaziwayo ngenxa engaphambili okunene ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Kodwa bonakaliswa ekugqibeleni kwamaxesha la ngenxa yenu.
And gave him glory that your faith and
lo enikholwayo
in God
lina nikholwa ngaye kuThixo owamvusayo kwabafileyo wamzukisa ngokukuze ukholo lwenu nethemba lenu libe kuThixo.
Hope and trust in God.
Ukholo lethu ayilo themba nje noba leliphi. Ukholo lwethu kukuthemba uThixo. Ukuthemba weyame ngoThixo. Bathandekayo, ndiqinisekile ukuba namhla njengoba sifunda ezi ziphalo umoya kaThixo uyasebenza kuthi sonke ndiqinisekile ukuba kugqobhozela nzulu kunangaphambili kwaye usimnika imbeko uThixo ngalukholo kwaye sikholwa ngenyaniso okwesibhalo siyakholwa kunjalo ukuba ugqibeleyo sihlanguliwe kwaye ngaye ngaso isibingelelo sedini lakhe elinye sigqibelele kanye kubo bonke kwaye kwafikela ekupheleni kwethu xa uYohane akabonakali ke into esiya kuba yiyo kodwa xa athe wabonakala thina sofana naye kuphela nje sisithuba esithile sexesha hayiso sithuba senyaniso ethile undiphe ngokunjalo malunga nexesha elithile phambi baseuhlube lomzimba omnquba wasemhlabeni size siguqulwe sinyuse sisiwo zukweni sonke siyazi uba uThixo unexesha letafile kwaye uyakwenza oko akucebileyo thina siyinxalenye nto uThixo ayenzayo emhlabeni masifunde kuLevitikus sahluko samashumi anesithathu Levitikus isahluko samashumi anesithathu malunga nemini enkulu yocamagusha Levitikus isahluko samashumi nesithathu umqolo wamashumi nesithandathu inkosi yathetha noMoses wathi ngokunjalo ngomhla weshumi lwenyanga yesixhenxe kumele ube khona ingqungquthela engcwele kuni nize nibingelele imibingelelo eyenziwe ngumlilo enkosini kwaye kulo mini yimini yomnqophiso wakwenzela umnqophiso nina phambi kwenkosi uThixo wenu kumnqophiso mtsha sinemini enkulu yomnqophiso phaya neCalvary umnqophiso wenziwa pha usenzelwa thina sonke kwaye siyakhona ukuba sithe saxolelaniswa kunye noThixo mandifunde nje mkanyana iLevitikus sahluko samashumi mabini anehlanu umqolo wethoba malunga nonyaka wentlokoma sibe siqhagamshelanisa nemini enkulu yomnqophiso xa maxilonga avuthelwa inkosi ithethe kuqala kumtshakazi omtsha wentlokoma ngoku siyafunda kunjalo ezibhalo uLevitikus sahluko samashumi anesihlanu umqolo wethoba usihambise isigodlo sokumema ngenyanga usihambise isigodlo sokumema ngenyanga yesixhenxe ngolweshumi enyangeni leyo ngomhla wokucamagusha nosihambisa isigodlo ezweni lenu lonke umnyaka niwungcwalise umnyaka wamahlanu nivakalise inkululeko ezweni kubemi balo bonke woba ngowentlokoma kuni nibuvelele elo emzalwaneni wakhe unyaka wentlokoma abantu babuyela kumasapho abo lanyaka niwugcine umnyaka wamashumi omahlanu nivakalise inkululeko ezweni kubemi balo bonke ngoba ngowentlokoma kuni nibuyele elowo emizwalaneni yakhe umnyaka woba ngowentlokoma kuni umnyaka wamashumi amahlanu kuba ningahlwayeli ningawuvuni umilela ningasiki isidiliya esingathenwanga. Kuba le ntlokomelo uba ngcwele kuni noludla luvela entsimini ungeniso lwayo. Entlokoma mini umnqophiso ngemini entlokoma yayinkulu kakhulu bathandekayo. Thanda ufunda ku Isaya sahluko samashumi amathandathu ananye. Nizi intetho phayana malunga nomhlo wamkelekileyo enkosi unyaka wentlokoma ku Isaya sahluko samashumi amathandathu ananye. Inkosi yethu ngawo umlomo womprofethi ibhekisela kunyaka onje wentlokoma. Sawubona kwethutyana malunga nexesha lengceba kuIsaya isahluko samashumi amathandathu ananye umqolo wokuqala. Moya wenkosi uYehova uphezu kwam ngenxa yokuba uYehova endithambisele ukuba ndishumayeze abalulamileyo iindaba ezilungileyo. Ndithume ukubopha abantliziyo yaphukileyo, ukumemeza inkululeko kwabathinjiweyo, ukuvulwa kwamehlo kwabakhonkxiweyo, ukumemeza umnyaka wetarhu likaYehova nomhla wempindezelo yothixo wethu, ukuthuthuzela bonke abanesijwili, ukubamisela abanesijwili baseZiyoni, ukubanika isihombo sentloko esikhundleni sothuthu, ioli yemihla esikhundleni sesijwili, ingubo yendumiso esikhundleni somoya odambayo. Ukubizwa kwabo kuthiwe yimiterebhiti yobulungisa izityalo zikaYehova sokuhomba. Leli zwi elimangalise njani? Mhlawumbi abantu bebenokucinga ntoni xa bemvile uIsaya ethetha la mazwi ukuba uya kuvalisa inkuleko kwabakhonkxa. YayinguKristu inkosi ithetha ngomprofethi. Hlola ukufumana ukuba liphi ixesha apho umoya kaKristu usebenza phakathi kwabo. YayingengoIsaya owavakalisa unyaka wamkelekileyo wenkosi. Unjani? Wakwenza kanjani eyedwa? Sakufunda ko sonke kuluka isahluko sesine. Kuluka isahluko sesine umqolo weshumi nesixhenxe. Wanikelwa incwadi kaIsaya umprofethi wathi akuba etwabulule incwadi leyo wafumana indawo apho wathi umoya wenkosi uphezu kwam ngokuba ndithambisile ukuba ndishumayele ivangeli kwabangamahlwempu. Ndithume ukuba ndiphilise iintliziyo ezityumkileyo uba ndishukume ndishumayele intlangulo nawo bangaboniyo babone, ndikhulule abo batyumkileyo, bandishumayele unyaka owamkelekileyo wenkosi. Akukho kuxelwa apha ngomhla wempindezelo, elaa xesha alikafiki, liyakufika xa ixesha lenceba lifikele esiphelweni. Ndisezafunda le miqolo mibini ngoba yeyalapha. Wayivala incwadi ayinika umlungiseleli, wahlala phantsi amehlo abo bonke ababepha esikhungwini bejonge kuye. Waqala ke ukuthi kubo, namhlanje esi sibhalo sizalisekile ezindlebeni zenu.
This scripture had been fulfilled before them. The next verse
wafunda ntoni? Wafunda umprofethi uIsaya sahlo samashumi athandathu ananye emva koku wavakalisa uba ngale mini esi sibhalo sizalisekile phambi kwabo. Umqolo olandelayo mhlawumbi nawo ubaluleke ngolo hlobo. bayibonke bemngqinela bemangaliswa ngamazwi amnandi aphuma emlonyeni wakhe. Ingaba uyamngqinela, ingaba uyavuma, vumelana naye uthi Nkosi usinikile emini enkulu yobunqophiso yocamagusho, uzise unyaka olungileyo wokukhululwa, hayi nje uba kwaziswe apha. Zange kube khona isaziso, kodwa namhla isisibhalo sizalisekile phambi kwamehlo enu apha kukho ukuzaliseka, hayi ingxelo. Ingaba siyifundile sonke, siyifundile sivumelana naye, kwaye siyacinga ngokunjalo xa unoqaphela iindawo ezimbini kumprofethi Isaya apho ngokunjalo kuxelwa kumqolo wesibini uba umnyaka owamkelekileyo wenkosi, emva koko kwinqanaba apho bambambezelayo eziyoni banikwa isipho sobabalo, unqophiso omdala kwangekho babalo kuko oku, kwakusengumthetho apha sithetha ngobabalo, unyaka wobabalo, isipho sobabalo. Ngokunjalo kokubini sithe sakufumana unyaka owamkelekileyo wenkosi, kuwuchitha phantsi iminyaka engamawaka amabini ukusuka ekuqaleni ukuya ekupheleni kwexesha lenceba, banoyolo abo banokwamkela ngokholo ukuba kwenzeka ngenxa yethu, inkosi yethu. Zange nje ivakalise umnyaka wentlokoma apho wonke umntu ebekulukuhamba ekhululekile, kodwa ngoba bani wasinika uxolelaniso olukhulu ngalaa mini inkulu yocamagusho eCalvary. Ulidini elicamagushela izono zethu kuye sinayintlawulelo, hayi ukuba siya kuyamkela, kodwa kuye sinayo ngoku sele kumnqophiso omdala ukuthethiwe ngobabalo ngomhla wobabalo ngesipho sobabalo kumnqophiso omtsha, kuthe kwaba yinyaniso ngoku inkosi ithe umnyaka owamkelekileyo wenkosi. Sifunde isibhalo esilungileyo ngexesha elilungileyo, ngoku ibisaquphe apho kuThixo akukho saquphe, oko akwenzileyo soloko kuphayana ngasekunene. Bathandekayo, kulungile okunjalo uba sizifunde izibhalo namhla ekukhumbuleni oko kwenzeka emnqamlezweni eCalvary. Imvana engenatyala yazinikela njengedini kuze kuphalale igazi elingcwele, apho kwakhona ubomi bungcwele uba sihlangule, asinike ubomi obutsha obungunaphakade ngobabalo. Akuyi kwenzeka kwixesha elizayo, sele kwenzekile. Mthanda ufunda izibhalo ezimbini, sinye kwabase-Efese isahluko sesibini, kwabase-Efese isahluko sesibini, umqolo weshumi nesibini, kwabase-Efese isahluko sesibini, umqolo weshumi nesibini. Okokuba ngelo xesha nibe ningenaKristu, ningazani nawo umzwa kwaSirayeli, ningabasemzini kuyo iminqophiso yalo idini, ningenathemba, ningenathixo ehlabathini. Ke ngoku ngoKristu Yesu nina enibe nifudula nikude, nitena bakufiuphi ngalo igazi likaKristu, kuba nguye oluxolo lwethu, othe wenza kokubini kwakunye walohlula idonga, walichitha ke udonga lothango oluphakathi, ubumpi ke obo, akuba ebhangisile esenyameni yakhe umyalelo wemithetho esemiselweni ukuze abo babini abadalele kuye ngokwakhe babe mntu mnye mtsha esenza ke uxolo nokuze baxolanise noThixo abo babini babe mzimbamnye ngawo umnqamlezo ebulalele kuwo ubumpi obo. Weza ke washumayela iindaba ezilungileyo zoxolo kuni abo bakude nakwabakufuphi.
It is the gospel of Jesus Christ, of him as the crucified one, who died and rose again.
Wazwaniga.
God has accomplished
it.
The middle wall of partition
ekushunyayelweni kwevangeli kusekezelwe koku ivangeli kaYesu Kristu yakhe nje ngowabethelwayo wasifela wavuka kwakhona. UThixo iphumelelisile intlawulelo, idonga lothango oluphakathi kwethu ubutshaba buchithiwe. Abo bebekude bathe basondeswa unyaka onokuqaqawula ixesha nokuqaqawula lixesha lobabalo. Ungayicinga nje kunjani awo banamatyala bangamakhubo kwangela xesha balinda unyaka wentlokoma ukuba uvakaliswe ukuze ixilongo livakale kuwo wonke umhlaba ukuze wonke umntu afumane indawo yakhe. Bathandekayo, uthini ngawe nam sithini ngathi ngaba siqondile na ukuba ixilongo levangeli livakalisiwe ngokucacileyo ngokungqalileyo. Uthi uPaulus ukuba ixilongo livakalisa isandi esingaqhelekanga ngubani okuyilungisela imfazwe, nokuthi ixilongo likaThixo ixilongo levangeli zange lavakala ngokungacacanga xa lithe labekwa emlonyeni wabakhonzi bakaThixo bayisebenzise ngale ndlela. Ayingomyalezo wethu lo siwushumayelayo, ngumyalezo kaThixo. Asivakalisi nyaka wentlokoma kuba sifuna inkosi iyayivakalisa ithi lo mhla esi sibhalo sizalisekile phambi kwendlebe zenu wavakalisa umnyaka owamkelekileyo wenkosi. Akukho malunga nemihla engamakhulu amathathu namashumi amathandathu anesihlanu umnyaka wonke wobabalo unyaka wentlokoma nabani ophila kweli xesha ave isigodlo sevangeli uye azi ukuba imini enkulu yoxolelaniso phakathi komntu kwabantu noThixo kwenzekile ukuba ufumane ubango loko ebekulahlekile. Sixelile nje kufutshane izolo ngokuhlwa kuba Adamu wokuqala walahlekela, Adamu wesibini wabuyisela. Siyavuya enkosini ngako oku. Asifunde kwabasefilipi isahluko sesibini, umqolo wesixhenxe kuya kweshumi elinanye mhlawumbi. Usuke wazihluba wathabatha bume bomkhonzi enziwe wafana nabantu, wathi ngemo efunyenwe njengomntu wazithoba wabangolulamileyo wathi awesa ekufeni ukufa ke kwasemnqamlezweni. Kungoko athe uThixo wamphakamisa kakhulu wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama ukuze ngegama likaYesu onke amadolo agobe awabasemazulwini nawabasemhlabeni nawaphantsi komhlaba zithi zonke iilwimi zixele ukuba uYesu Kristu uyinkosi kuze kuzukise uThixo uyise.
He slept, he wept, he had compassion.
Sithe saqinisa kule ngcinga kwakhona nakwakhona, waba ngumntu ngenxa yabantu wafana nathi. Akuqondakali ngokupheleleyo kuthi kodwa kunjalo. Wadla, wasela, walala, walila, waba nemfesane efunyanwa kwisimo esinjengesomntu. Wahluba ubungcwele bakhe waba ngumntu ukuze nathi sihlube ubuntu bethu size sibe ngcwele ngokuba ngonyana neentombi zikaThixo ngako ukuzalwa ukutsha. Inkosi yethu yathi uba kumele sizalwe ngokutsha, kungenjalo asinakubona ubukumkani bukaThixo. Bathandekayo, kakhulu kwabo bathe baliva kanintsi ilizwi yababuhlungu kakhulu ukuba babuboni ubukumkani bukaThixo. Malunga nabo bathe bava ngako kakhulu, abo bathe balinda belindele ukuba bazawubaphayana. Ngasesi sizathu ndifuna ukukhumbuza kanye kwakhona ukuba le mihlangano akumelanga nje bekukuziphila nje elizwini, ikhona into ekumele yenzeke. Kumele kugqobhozele nzulu kwiintliziyo zethu. Kumele siqonde ukuba sasimiselwe. Kukhe kwenzeka kwenzekela wena nam, kusenzekela nabaninzi abuThixo siyakubabisa. Siyakholwa kuko oko. Masirangatheleni oko sithe saqonda apha kule ntseni ngadini linye eGolgotha, ngabingelelo mnye waphumelela isintlawulelo, wasenza sagqibelela ngonaphakade. Elizwi lithi thina kubandakanya bonke abo bakholwa ngeentliziyo zabo ukuba kwenzeka ngenxa yabo. Akawukuzo kwesibini bazokwenza into enye. Uzawukuza kwakhona ukuba athathe abahlanguliweyo ahambe nabo. Sonke silindile, silinde loo mini. Lithembe eliphilileyo esiliphetheyo ngaphakathi kwethu xa shwangathela zonke izibhalo sinokuthi nje Nkosi, uthembeke kwaye unenceba unjani. Usinikile imini yocamagusho umhla wentlokomo kwaye ukushunyayelwa kwevangeli. Usindiso lukaThixo luziswe eluntwini, kodwa wonke umntu kumele azamkelele. Singavakalisa inkululeko kwamakhonkqa, usindiso kwabalahlekileyo, impiliso kwabagulayo. Singavakalisa into yenzeke eGolgotha, uThixo ume ngako oku. Kwa uThixo ulungile uba akungqinele kwabo bakholwayo. Kwaye ukuba siyakholwa namhla, kunokwenzeka namhla. Madunyiswe, zukiswe igama lakhe elingcwele. Amen. Masimeni simele umthandazo, sithobe iintloko zethu, vale amehlo ethu, sivule iintliziyo zethu, sivumele ilizwi uba ligqobhozele lithethe nathi, lisebenze ngaphakathi kwethu. NgokukamaHebhere isahluko sesine umqolo weshumi nesibini, ilizwi ngenyaniso namandla liyagqobhozela lahlule phefumlo nomoya, mongo nethambo, lingumcaluli wengcingane nenzulu zentliziyo. Njengabantu asazi uba iingcinga zifika kanjani, uba zifikelani kodwa sazinto enye uba uThixo uneengcinga zothando noxolo ngathi. Ingabe yakholoko uThixo uneengcinga zothando noxolo ngathi. Nditsho nakule yure ngoku mhlawumbi bakhona balapha namhlanje abangazange bathi ngesazela esilungileyo benze isigqibo bamkele inkosi uba bamkhonze. Mhlawumbi abanye benu baziva ncinci bengakhululekanga xa kugqinisiwe kuxeliwe ukuba nabani na umele abe namava kunye nenkosi. Kodwa ngeyimini ekubuyeni kwenkosi uza kumbulela uThixo nabo abo abasebenzisileyo ukuzadlulise olubizo. Siyathi siyanithandazisa egameni likaKristu ukuba nixolelaniswe noThixo. Uzixolelanise nani ngokulityeli lenu ukuba namkele olu xolelaniso. Njengoba zonke iintloko zithotyiwe amehlo evaliwe zonke iintliziyo zithandaza sonke siyakholwa sonke. Mandibuze ukuba ukhona umntu apha othanda unikela ubomi bakhe enkosini kuya kukunceda uba uphakamisa isandla sakho wenze eso sigqibo phambi kothixo. Enkosi. Enkosi. Ngaba ukhona omnye? Mandibuze futhi ngubani ogulayo okholwayo ukuba inkosi khona uba iphilise? Khululeka uphakamisa isandla sakho Thixo akusikelele. Zonke izinto zinakukwenzeka kulo ukholwayo. UThixo ukhona, sele kuthembisile kwaye kuba ukuthembisile ngokuqinisekileyo uza kukwenza. Sithi amaxesha amaninzi sazophula izithembiso zethu kodwa yena akaluphula ilizwi lakhe. Isibhalo njengoba kubhaliwe asinawukwaphulwa. UThixo nelizwi likaThixo ungazethemba kwaye ngokholo sifuna ukwamkela sivumele uThixo basebenze ukutsho enze oko asilungisele khona okwakucacisileyo ukuthi ngako ukuvakaliswa kwevangeli. Nkosi uThixo wethu siyakubulela ngabo ubukho bakho ngakukuthembeka kwakho ngalilizwi lakho ngaligazi elaphalala emnqamlezweni eGolgotha ngawo umsebenzi wentlawulelo owaphunyeleliswayo phayana owenzekayo kanye kubo bonke kwaye uyabakho kude kube ngunaphakade. Nkosi siyakubulela sisonke ngayo le mini apha kule ndawo kwaye sinalo ukholo uba ukhona uba ungqinele ilizwi lakho ngayo imiqondiso nezimanga zilandela. Nkosi ethandekayo ngayo intshumayelo ukholo lungene entliziyweni zethu kwaye ngokuba sikholwa siyathandaza. Ngokuba sikholwa silindele kuwe uba ungqinele ilizwi lakho njengangoku. Nkosi ethandekayo egameni lakho nangamandla akho yangaba botshiweyo bangakhululwa abagulayo baphile balahlekileyo basindiswe kwayanga usindiso olupheleleyo ngayivangeli epheleleyo ngaba namava ngako kule ndawo ngawamandla kathixo ngoku. Nkosi ethandekayo ukuba ubulapha ubonokuthi namhla esi sibhalo sizalisekile phambi kwamehlo enu. Because ethandekayo wena uvakalisile unyaka wenhlokomo.
We believe it and we proclaim
uvakalise ngokwakho
of Jesus
kwaye uthe wazalisekisa zonke imeko babakhonxiweyo bakhululwe, abalahlekileyo basindiswe, abagulayo baphiliswe. Uzalisekise zonke imeko eGolgotha. Siyakukholwa kwaye siyayivakalisa ivangeli epheleleyo kaYesu Kristu inkosi yethu. Thixo thembekileyo, ngqinela eli lizwi kuthi sonke njengeliyinyaniso eluzukweni nasekudunyisweni kwegama lakho elimangalisayo elingcwele likaYesu. Amen. Amen. Haleluya. 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 Makabongwe uThixo. Malibongwe igama lakhe. Mnikeni uzuko. Haleluya. Haleluya. Mabongwe inkosi uThixo. Oh Thixo, nangumoya wakho ungalawula ngaphakathi kwethu Nkosi. Uba abo bakhonxiweyo baqaphele bakhululwe, abagulayo baqaphele uba baphilisiwe, uba uxolo uvuyo ewe butyilwe ebukhoneni bakho. Haleluya. Uzuko kuThixo. Haleluya. Kugqityiwe. Ingaba uyakholwa uba ukwenzile? Amen. Amen. Kwenzele wena. Amen. Amen. Amen.